Ochiluvya luvya chekwi lepandubali. Ndaviti olinga osoma. Vafilisiti veya vali okulia kala wa Isareli. Soma Saulu, lomola he Yonatan, lava manji wa kwavo vafila kuyaki. Kwenje, omanu vavyaleka Ndaviti halingi soma kisareli. Eye watunga elombe liaye vimbo lia Yerusalai. Suku wapopela Ndaviti hati, ndakupa kupange ungombo, lou okukwama evanda, lou kulinga ombyali yomanu vange wa Isareli. Chilo, onduko yove, diilingisa inene, ndolo nduko vinene vyalume kulo kilulieve. Echi wa Filisiti vayeva hati Ndaviti walinga osoma. Vosi yavo, vasokia okuli ya kalai. Ndaviti pwai, wakolela suku, yu walinga ndechi suku andeleka. Kwenje, wayula wa Filisiti. Vokwenda kote mbo, wayula wa Filisiti vosi.